salama angamizo, pishama na matatizo.
It's the kids, baby.
Now I shoot. Wanataka shindana na simba, washindane na dango, wakati bado makinda, nie maji wao to. Waulizo wamesikia
wapi,
panya kula paka
wapi,
kasema wamesikia
wapi,
kibogo ya kangata
wapi,
wambie chocho,
ili chocho watu wawapitaji,
wambie chocho,
sema fioko tulianzishe vaji.
Na washusha, na washusha, na washusha,
shusha, shusha,
na washusha. Wapo tukteni, wapo untreni, wapo tukteni, wapo untreni.
Na washusha, shusha, shusha,
na washusha,
shusha,
ona na washusha,
shusha, shusha,
na washusha,
shusha.
Tumewapa nafasi kidogo, wameanza kuleta zalau. Wameshika visenti kidogo, wanakandia paka wadau. Wamejisahau, wanaleta zalau. Minapiga korabo na simba, wewe kapige na nyau. Nazidi kushusha mangoma, mpaka waseme
baba ni noma.
Na bado nitawapa homa, mpaka waseme
tumesha koma.
Maneno yanavua choma, mpaka waseme
rudi Kigoma.
Na wamesha meza ndowano, mpaka wateme.
Shusha,
na washusha,
shusha, shusha,
na washusha,
shusha,
na washusha,
shusha, shusha,
na washusha,
shusha.
Wapo tukteni,
shusha,
wapo untreni, wapo tukteni,
shusha,
wapo untreni.
Na washusha,
shusha, shusha,
na washusha,
shusha,
na na washusha,
shusha, shusha,
na washusha,
shusha.
Na boromoka
ai,
moja moja chali chili,
shusha,
wana galuka, moja moja chali chili, wana boromoka.
Chapa, chapa,
chapa,
sasa chapa,
chapa,
tia bakola,
chapa,
awana adabu,
chapa, chapa.